usukulile mfanami hamba kahle usuyosebenza usukulile mfanami hamba kahle usuyosebenza usukulile mfanami hamba kahle usuyosebenza ungakhohlwa abazali bakho awufika le nemazweni ungadlala amantombazane ayithathe yonke imali uyokubamba inkunzi engakukhombe ngasibhamu ayokukhomba ngothando uyikhiphe yonke imali ayokukhomba ngontungulo wothando uyikhiphe yonke imali ayothayathanda ukolwe uyikhiphe yonke imali ayokhombisa uthando uyikhiphe yonke imali usukulile mfana wami hamba kahle usuyosebenza
Usebenzelekile
usebenzelekile.